Wash. It's your boy once again. Yeah. I bought. Yeah. Ushampoo mwenye akiniona tu wao. Toto wala na maseke kanipeleka ni kwa. Na ye pete na kidole kasha ni tunza mcheza kwa. Akinikosea nasema sole na mwambia yote sahau. Yote shamsaulisha, mamivu ya mikwisha. Pangu wanapata love renye uwakika. Na mwita mama kijetu ananita baba sita. Wanotoa macho wote ye amewaficha. Unaita wakonesha, benzi linasepa. Gizi na mpenda na mwandika ni kwenye paper. Kasha ni follow Facebook mpaka kote Insta. Saibi kani follow ghetto na kuja kudeka. Neni ya lipo kama kolo kolo ni. Ye yeah, fati pesa na nipenda mimi. Akiniona tuwa na nikolu mi. Yani kila semu ye yeah, na nifollow mimi. Toto kani follow, ni follow me. Kani follow, ni follow me. Toto kani follow, ni follow me. Ah, oh na 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 na. Toto kani follow, ni follow me. Kani follow, ni follow me. Toto kani follow, ni follow me. Ah, oh na 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 na. Jificha wapi simlisema maneno mengi kwamba eti simpati. Sasa hivi tunashare simu namba yangu ipati. Kwa same tunamwagilia moyo so maswali mengi sita. Nasema penzi kwako chungu kwangu tamkana nasi. Na kwangu si ulisema chungu au litaki. Ukafata kwenye utamu sasa hivi utamu upati. Unataka turudiane sasa hivi yupo ananipeti bwana. Unaita wakondesha penzi linasepa. Hizi ninavyompenda na mwandika ni kwenye paper. Kashani follow Facebook mpaka kote Insta. Sasa hivi kani follow ghetto na kuja kudeka. Deni yalipo kama kono kono ni. Yeah, fati pesa na nipenda mimi. Akiniona tuwa na nikolu mi. Yani kila semu ye yeah, na nifollow mimi. Toto kani follow, ni follow me. Kani follow, ni follow me. Toto kani follow, ni follow me. Ah, oh na 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 na. Toto kani follow, ni follow me. Kani follow, ni follow me. Toto kani follow, ni follow me. Ah, oh na 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 na. Follow me, yeah. Toto kani follow me, yeah. Ah, yeah.
Ah, it's your boy, no more boy. Oh, mama, it's super like, yeah. Yeah, let's go deep and back. Yeah, jam on it, cause what's the gang, what's the gang? Me, one beer.
Twe, twe, ta, twe. Una twe, twe, ta, twe. Oh, yeah, una twe, twe, ta, twe. Ah, twe, twe. Oh, yeah.
Anyway.